abantu b'omuteganyire mu baffe magulunyondo Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II mu ssaza ly'e Gomba bajjanjabiddwa endwadde ez'enjawulo ku bwereere mu lusiisira lw'ebyobulamu olutegekeddwa e Luuyi okulaba ng'abantu b'omuteregga babeera balamu bulungi nnyo. Wano essaza Gomba likwataganye n'ekitongole ki Federation of Uganda Dental Students Association ne bajjanjaba abantu b'omuteregga endwadde ez'enjawulo wabula ng'essira lisiddwa nnyo ku ndwadde ezitawanya amannyo mu ngeri ez'enjawulo. Kitunzi William Fred Mugabi, omwami wa Ssaabasajja Kabaka mulamuli yake essaza ly'e Gomba, yeebazizza nnyo omuteregga olw'okufaayo ku bulamu bw'abantu be.
Obulamu bwaffe engeri gye tubutambuzaamu tuleetera okulwala. Nosanga ng'amannyo tugasenya ku makya, naye ng'ate omulabi yasinze atukola ki? Atutawaanya nga tetumanyi. Tukisenya ku nnyuma, kulabika buki, so sikutaasa buki.
Dr. Nahabwa Hilton nga yakulembeddemu enteekateeka eno alambuludde ku bigendererwa by'olusiisira luno.
Twasazeewo singa fudusa tuteeketeeke tuyambe abantu baffe wansi abazadde baffe bafuneemu mu bayizi abali kusoma obusawo obwa sejoni tuyakubalinda eri kubajanjaba kubalinda makiniki yaffe kubasonerako nedda katugende ku muntu wa wansi afuneemu tumujanjabe amanye nti abasawo gye bali